Before and after the album.
Oh, they just wanna see me.
Good morning,
cry.
Afternoon, evening, it's Young Sena Kumazulu. Hey, yo, FJ. Drift. Check.
It's the king of all.
Couple of swag boys in the union.
Let's go.
Si mama puno ni una ni sekelela ni kondwelela mama puno ni una tabe ni lila koma na mbambu zanu Yehova uyurupili ni utuke ni utuke.
They try to bury me but I'm a seat so all I do is grow back. Vando elela nisa uke nikagona vena mitima so dark. Vena ngoba wishing a downfall but imulungu ndiye pila ine house so. Usamuziba yesu kulife ukae so that akoma yesu. Listen, yeah. Vili fwate nili napo I've worked for. Nima pala uka so I can't beg for. Veni libe one day nkakwata. Na vene vaseka vasa pela kupapata. Pena sunga zibe vasa koba zona. Vakondanga uma batumila kopa zona. Ise tima izi batima ona. Vantu vambili pakoma.
Siwa mafuno niyo nisekelela.
Never.
Nikondwelela. Wa mafuno niyo natabe nilila.
Patalika, wakamvela me good person watalika. Nikachita famushe bebe siba penda. Nikachita foipa wachonga na pakalenda. Wawishinga ni flope koze kwena enda. I'm living a straight life waona movo penda. Waganiza ni mashamu nda wajese ningo katenda lama ine nipanga mazamu. Vitalenti ni tibiri, hey. My blessing ni tibiri, hey. Woni konka ni tibiri. Hello, my first cousin's a CBD. Na vinango, etc. No one ever needs to never pack up my head. But yes, in Kani, all I do is stick
Siwa
to the plan.
Fuck, yeah. Nisekele.
Siwa mafuna.
Nikondwele. Lawa mafuno ni ona tabe ni lila. Koma na mbambu zanu Yehova. Uyurupili ni utulu.
Kazapita koma ya isi wati kondwele lase. Koma angani wefe. Chione kachiwa mbila galulu mambuzi. Koma mbuzi kaluma kano ati ya ini maloza. Ni mafu na kona neku. Enza koma moto gayo. Tulanga mapenzi mapenzi. Nifuno gala kona ne. Muchi nyumba chikuru masho. Nivale koma mbuti. Let's testify, show me.